Okay. Demu na imta, ajue kupik, yani kama shish. Afu awe star, alokok, kawoya mama krishi. Akiva hapendeze, napenda stelika abichamsi. Akicheka hapendeze, yani kami mimasi. Afu napenda tumbo fiati, kitovu kami. Yani awe softy, softy, kanadi. Ajue kunikea kamkata pema za maradi. We wakunipombea kama nge kimambi.
Sule on the beat.